Yeah, yeah. Yo, Wakanda boy UG, the Abani rap king.
Kadukube
parties, afite patele despatiye. Patulie munera bayaye tuvalumye. Nejenge ku counter katutumye. Nije kubo muziki mwana fetu nikide. Uchikiri tuzina wetu. Wakola mufendo tulisa budi. Enendongo ekuta kadi wa ma baby. Chuka nkwate wa kadi girl. Bibiri bam bam, bibiri bibiri bam bam. Bam bam, everybody say what a bam bam. Bibiri bibiri bam bam, bibiri bibiri bam bam. Mwana te wali che mugamba. Wee mwakane vipia lero nzise na kaka karinge mocho kaka piata.
Anyuka juu.
Emi kono wakulu tuzina wetu buka maze kukatele mwebi soko.
Anyuka juu.
Tuzinega na kaliko anji mwana fetu liko stereo ya bapa toriko.
Anyuka juu.
Freestyle, once in a while. Basala luera, petu asala nairo. Baheta wona kati tuwavale kamairo. Fresh, we are moving divide. Ba, 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 banduka tu. Naweka shida chini na tukwa mikono juu. Tuga wana vetulina wano vaino mululu. And if you don't know me, then I don't know you. Kano kenku sanze namu. Nagara tuchikole mu madamu. Songa za majamu labu. Nam, nam, nawe nam tomvamu. Uli mwakane vipia lero nzise na kaka karinge mocho kaka piata.
Anyuka juu.
Emi kono wakulu tuzina wetu buka maze kukatele mwebi soko.
Anyuka juu.
Tuzinega na kaliko anti mwana petoliko. Stereo ya bapa toriko.
Anyuka juu.
Zajingi, we don't mind. That's we are dancing. We don't please. Bambi, we are waiting. Ha! And the time for the drinking. Yal, tune chivuga don kutula. Nyenya bolo kukulu do kukutula. Akabina kakomo kwano sese tula. Ha! Kwata kuchikombola. Kadino DJ chikuba tagama nyina ya igama kulu. Nagama nage wadarine jana chinyige. Mundu kazifuge. Moto kakatufuge. Ha! Mechiru mawe duge. Ba, 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 banduka juu. Naweka shida chini na tukwa mikono juu. Tuga wana vetulina wano vaino mululu. And if you don't know me, then I don't know you. Uli mwakane vipia lero nzise na kaka karinge mocho kaka piata.
Anyuka juu.
Emi kono wakulu tuzina wetu buka maze kukatele mwebi soko.
Anyuka juu.
Tuzinega na kaliko anti mwana fetuliko stereo ya bapa toriko.
Anyuka juu.
Hey, oh, hey.
The Abani Rap King.
Kano kitu za zena.
The path is in your town.